Izuxela isaqhwithi ngenxanxa sizazo ihlamoya oyingcwele usebenze apha izuxela isa
Who said?